umunsi ndetse isa mubyibuza gutaha ibikundanye birajyana n'ibizi ave winega iminsi ndi mwisi nge ndabizi sindi nkawe ushaka bici n'ibizi 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 Yuza buta nuna kukuzana sasa nunanga yuza batashi Yabizu byose irakuzi wese heza mwani iratuzi twese Baze mbese ukenye menze usyazi nyumu aza n'umugezi Yani nzara ryamira amajanja Jidichi ziba nijira munyanja Hoshi ziba no n'urugamba Wintira mira yoko kumana Oh mana we Icharu nde Ubu ndu muze Mana we Nashaji mbura gihe Nabitewe nibihe Mana we, oh mana we Nibizi, ave winega iminsi Ndi mwisi nge ndabizi, sindi nkawe ushaka bici Nibizi, 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 nibizi Nibizi, nibizi, nibizi Nibizi, nibizi, nibizi Nibizi, nibizi, nibizi
Tiba munda ya nyoko, musku dindu bingoko Ibizi, iminsi Wanaga yose Inzira zikaba zigose Ifungu na nikaba nibaze Ibuka kiyaga hanze Ikamena ya mishaze Iye bisi, ibyisi Wiki jiranyo ni nyinchi Oya singu tazi minti Jase tubigire easy Nda busy Amaza kunda debi midadi Na jizu goma njaka mudadi Bite iso ni nichi mgado Kubumbu fata nginji sambo
Ibizi Ave winega iminsi Ndi mwisi nge ndabizi Sindi nkawe ushaka bici Nibizi 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 Nibizi